inna the club, it be rough. Fire up on the dance hall. Music it touching the dawa. Saka come out on me drop. Follow the leader. Chosen a beat. Who swagging the swords and the it's another matata. My shock and a speaker. Freak and dropping like ting.
When I listen.
Yero, Suvai, Masai, Kanjibai, Boloyang, Panchi, Dabwai, Kiki, Hukuna Nesa Kikanjiba, Topo Kemea na Goji Magoji Mami, hey, apana na, Izi Kikotu na Nesa na, Hukuna Nesa na Suti na Moka, Vile Pigana Mchize Kaboka, Gambe, Champagne, Mnazi, Chibuku, Ngoni, Chaga, Ngoma, Kiduku, Mziki Unanoga, Vibe wa Afrika Kizanga, Ra!
When I listen.
Mabina bana mboka Tanzania Kongo tobina
Mizuka mipanda ndo kwanza tunaanza mbona kama mesanda Mizuka mipanda ndo kwanza tunaanza mbona kama mesanda Mizuka mipanda ndo kwanza tunaanza mbona kama mesanda Wake up mkwanja kwa wanja check if you uno ambao vitaranda Wake up mkwanja kwa wanja check if you uno ambao vitaranda Everybody to dance floor All my girls give me show All my homies take it slow I ain't gonna say no more. Screw.
Nessa.
Africa.
Nessa.
America.
Nessa.
Asia.
Nessa.
Europe.
Nessa.
Australia.
Nessa. When I listen.
Records.